waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
sababaha aan kor ku soo xusnay awgeed maxkamaddu waxay ku xukuntay mr jean pierre bemba 18 sano oo xariga jean pierre bemba ayaa maxkamadda ku sugnaa si uu u dhegaysto xukunka ay ridaysay xaakimad sylvia steiner maarsana maxkamadda dembiyada caalamiga ayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ku heshay 5 dembiyo oo ka dhana bini aadamnimada dembiyadan ayaa la xiriiray xasuuq ka dhacay dalka deriska ee jamhuuriyadda afrikada dhexe intii u dhexaysay 2002 iyo 2003 waxaana xasuuqaas fuliyey koox maleeshiyada oo uu aasaasay ninkani 1999-meeyadii maxkamadda ayaa laga sheegay in muddo 5 bilood ku dhow 1500 oo rag ah oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa xoreynta congo loo diray dalka si ay uga caawiyaan jebinta inqilaab lagu sameynayay madaxweynaha dalkaasi maxkamadda ayaa sheegtay in askartaasi ay si arxandaraa ugu kaceen kufsi dil iyo dhac dacwadoogaha guud louis marino ocambo ayaa faahfaahinaya waxa dhacay intii dacwaddu ay socotay
small platoons were organized groups of 3 or 4 soldiers
cutubyo yaryar oo ciidama ayaa la aruuriyey koox koox 3 ama 4 askari ka kooban ayaa guri kastaa gelayay wax kastoo guriga yaalayna way qaadanayeen haweenkana way xoogayeen gabdho iyo haween waaweynba ma aysan kala soocayn iyadoo riday xukunkii ugu culsaayay xaakimadda steiner sheegtay in jean pierre bemba uu joogay boos uu kaga hortegi karay in dembiyadaas ay dhacaan uuna ku guuldaraystay
convicted Mr. Bemba under Article 28A as a person that effectively acting as a
maxkamaddu waxay xukuntay Mr. Bemba iyadoo eegaysa qodobka 28A oo leh qofka isagoo taliya ah oo og in ciidanka hoos yimaada ay ku kaceen dembiyo ka dhana bini aadanimada sida kufsi dil Mr. Bemba iskuma uu dayin inuu qaado tallaabooyinkii loo baahnaa si loo joojiyo dembiyadaasi Toby Cadman oo aqareen fadhigiisu yahay London horena dacwad ooga uga ahaa dembiyadii dagaalkii Bosnia ayaa sheegay inay jirto hal sabab oo kayska Bemba uu muhiim u yahay wuxuu BBC-da u sheegay in sababtu ay tahay inay hadda tahay markii uu horeysay oo maxkamaddu dacwado ku soo oogto taliye sare isagoo lagu eedeynayo dembiyo askartiisu ay gashay
It's the first case involving sexual violence and a commander being held responsible for the conduct
waa markii uu horeysay oo taliyo lagu maxkamadeeyo falgaboodyo ay galeen askartiisu waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waa markii uu horeysay oo maxkamadda dembiyada caalamiga ay kufsi ka dhigto hub dagaal waa arrin aan aad aniga iyo dad kale waqti badan ugu doodaynay Toby Cadman ayaa sheegay in xisbiga siyaasadda Bemba oo ka dhashay kooxda maleeshiyaadka ay hadda yihiin xisbi mucaarada oo ka jira jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayna cambaareeyeen xukunka ninkan wuxuu sheegay in maxkamadeynta Bemba ay keeni karto dhaliilo loo soo jeediyo maxkamaddan oo loo aasaasay inay maxkamadeyso dembiyada adduunka ugu waaweyn iyadoo lagu eedeynayo maxkamadda inay si gaar ah u beegsanayso Afrikaanka.
We've seen over the last couple of months through the African Union and through a number of African states condemning the ICC for being
waxaan aragnay bilihii u dambeeyey midowga afrika iyo dalal afrikaana oo cambaareynaya maxkamadda iyagoo leh ICC waa gumaysi afrika looga soo horjeedo waxaan kaloo aragnay in madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashiir oo ku sugnaa South Africa in South Africa aysan la shaqeyn maxkamadda caalamiga waxaa sidoo kale la sheegay in ICC aysan eegin waxyaalaha ka socda goobaha kale ee adduunka ee dagaaladu ka socdaan sida Suuriya iyo Ciraaq maxkamadda ayaa sheegtay in magdhow la siiyo dadkii dhibaatadu soo gaartay waqti dambe ay maxkamaddu ka fakari doonto qareemada difaaca ee ninkan ayaa horeba u sheegay inay doonayaan inay racfaan ka qaataan go'aankan waa xukunkii saddexaad ee ay maxkamaddan u rido ilaa markii ay howlgashay 2002 dadka xukunka lagu riday ayaa dhammaantood ka soo jeeday dalalka afrika
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10:00 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/somali.